ntụ ụwa na-ere n'anya na mgbe ejiri bute agụgụ ofeke jiri anya ọkụ na ekworo wee desị n'ọdụ ha nkọ ọha na eze wee kpebie na ofeke jee weta n'isi ekene na ịma ya bụ ihe o kwuru ọbụ eziokwu ya bụ ofeke wee gụọ agụ na ọbụ ihe a kwuru tụma ya na owiri n'oche ibe a na-ekwu ye oruzie mgbe ejide ndị mba sịrị kasị ka ha weta onye kwuru ya bụ okwu n'ihi na okpuwe ne mkpọ onye ukwu na onye nta wee gbaa ọsọ atịtakwa ha akụ maka na ọ na-adị mkpara anyahụ ihe ọhụrụ bụ mbụ akpata ya ma kwụọ ikirike n'ahụ igbo ndị njem ọnụ ekene m ụnụ asị na ọ na-eme mkpụrụ osisi mmiri aghara aghara n'ahụ ngwuru ndị enweghị akụwa ndị amịrị be ha ka ọchịrị bịazi echewuo na ọ na-eme agụ ifebuchi ga akwa mkpara akwa ka mbara ezi aha na akpata na ukwu aghanata azụtawa okwu enwe ha n'afụ igbo ndị na-agwa okwu asị m ụnụ eche ukwe na nke a na nwoke ọbụla ama ha gị ha na ha nwa nwe jekwu nwaanyị akwadobere onye ibi ọ naghakwa nịrị mee ya eme ọ ghọtakwa na ọ na-adị nwata nyụọ nsị n'iriro ka ya enu ọ ma atụgharị azụ uwe ya bụ nsị ọ nyere ruo onwe ya ahụ o rukwenụ mgbe ụzụ ntị keji ahụ eko gara gara a sị m arịrị m ohepị ọkụ ọnụ ya n'oge maka oke agbanaghị ọdụ ere ya ọkụ ana m anụ ka ị na-ekwu na ntị echighị m ọ mụ nwere dị nge n'izu ọgụ na ihe mee obere nwa rere ije zuru azụgo e buru nne m nsị mmiri okwu mbata n'egwu ike ji nke ahụ a abata m n'ikpe ahụ dike speshal ọdụkọ nọmba volum 1 atọtụ ọnụ m abụ akara ugo ezi ome m bụrụ pụta wee na-akpọ ndị sọma na-etu ugo sa bịa tụrụ akara ugo ezi omechi a kwadowere ha n'ihi na ọgba nnadị anakwa na-agbatachi owuwo o ji bụrụ so onye gwu ya na kpochie ma ihe o nyere n'ime ihe e buru m egede m binye ka m kere n'oke nwanne m ji eme ọnụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme osibere ite ọ na-agbọ chief nurse na ọkpara eke ebube dike di sekọnd onye ọma eji eje mba nke mbụ na-arọ ndị nzu ọgụ ideji mba na ide atọ niile ọgọdọ mkpuchi otu ụmụ afrịka aka akụrụ na mba na ụdị ya na mba nwa ogidi ugo ọcha agụ mụ ụzọ eje nkọnkọ isi sekpụ ntị onye ọma na-atụ mba ndị igbo na detroit michigan omi ihe siri ike nwa lek maazị devins na ọkpara eke arụsị eji eje ọgụ anyị ekene gị anụmanụ ka ị na-ekwu ọkwa ọja tomas ngụ ghara dị n'ya maka na nwakụta na anyịrị anyịrị anaghị ama ihe ọchị ọhụrụ na ahụ n'eche nsị ka mbụrụ egwu abata n'oke obi kacha ibie na obi owu nna ndụka na ndị aka eme ugo ọcha onye ka nna ajụ esie ka nke n'esi ahụrụ kwaba okpu nna ọmadụ ebube ara zụrụ ụmụ ogbi the pathfinder philanthropist and accomplished industrialist by excellence late chief sir peter sunday owunna oon amanda anaeze nke mbụ na-arọ ndị nzu ọgụ osi ka ibie na nwa ka eme ugo ọcha ọsụwara ahịa ọghọrọ ụzọ n'ezi ọma kọmuniti aba abia steeti a na-ekwu okwu a na-eme eme ide aka mgbawara ụgbọ osi na-amị ego ọfụ ngwaland founder and chief executive officer starline nigeria limited the leading name in pharmaceuticals cosmetics and allied products a na-ekwu okwu a na-eme eme ọkpụrụkpụ nwa ka eme ugo ọcha ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa ọkpụ ọja asị ndị ebunye m eje maka na onye ọkpa nji na-agba egwu rụsị gara na-achọ onye okwu na-apụrụ ya n'ọnụ ka m kene kwuo oke nwa dị a na-aka eme ugo ọcha nwa dị a na-ama ndị a na eze nwa fere nna ya ochie ruo n'isi a na-ekwu okwu a na-eme eme chief louis ostadumma ọgabido omewe bụrụ akụ ndị nzu ọgụ osi ka o ji eche ndụ nwa ikpe dị na-agọrọ mmụọ 185 etu eji arị ana osi best arụsị ọgụ nwoke siri ike director okoro ọgabido and associates nigeria limited louis o nigeria limited osi gravels investment limited eze ndị ịkpa nkume na-aba gụba anya hụrụ popu na ana nsọ kedu maka njem gị na jeriko n'aha 2010 ọgwụ ọwa isi pụrụ n'ụbọm ohimiri egbe nụ anaghị akpata gị nkụ nke ara anaghị apụta gị ọgwụ isi m bụrụ ọba ekene kenere gị bọd of directors nke lechi ps owuna foundations a non-governmental and non-profitable charity organization with 5-point cardinal agenda educational empowerment economic empowerment microfinance scheme health care programs and community development services otu ohi were eji enyere ndị onwe nke ọha aka ehe ụmụ izu ọgụ na ihe eme a sịkwa na ọ na-adị ekene nwa anyị gwara akịdị ọgwata mbọsị ọzọ otu ịnụ ya zụ ọba nkụrụ nkụ o ruo nụ ka anyị ji ekene ụmụ ama ndị a na-eze maka ọrụ ọma ha niile maka na a sị na eji emegbuo mgbada abụọ ya n'ọkụ ka onu wee ghara inwe ye ọkụ o siri mee a sị nwa dị bịa mbụrụ mgbọrọgwụ n'ihu arụsị ya dịtakwa na o ji ụzọ ọgwụ na-abụ ma jiri ụzọ mmụọ na-abụ ụgwọ maka na ha ama ama o ji bụ na mmụọ richara ebu na-erie mbi ya natakwa azụ sị na ihe okwu amụka na-agụ ya na o dogwa ya anya na nsị bụrụ ka ọ na-ede kwadonu ụmụodeni bụ ndị nwe egwu a sị ma ọma nke o ji akpapụta na ya ka o si enu ka anyị kpọrọ ndị igbo izu ọga egwu eji eme ike ji nke ahụ a maka na anya na ọkpa na-ekwu otu a n'otu o ji eme ọkpa gachekwa ụzọ dị ya mma mkpụrụ anya ma jehovah ya ama ọ ya ekwuru ka a na-eme ahu asimba vakacha fukonya za twaja no 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 ya maroba namba za moye ya no no nyoje kwa konke wejacho makana meme gwala na yesoku ebu nimegumba tano ebizu kwa na no mwibo no biagu ne chema na ndama zibacha kake de lord osima tiso keke paposi na chi agu ne chema ndibo oba tobie pakwa kizoki ni yeme jemire director osima tis nigeria limited Oyimiratunu obapuru mabu ya mejo katie nene mo oye guru kana eme ya buru mebu abatanyo ko bi katibie no bi di ko tiozo mananda wizogo kankene onyinya matinye roha prince victor tikata di ke jp ikenga wizogo isi obi abatama abatanjo obagulo omero hizogo ni yeme onyinya matinye wizogo ni yeme One no yes and one yes. Chairman, every park Nigeria Limited. This TV does international limited. Oh boy, you put it in a buzz. You put it in a quantity. Ah? Is that going to hear me? As Nigeria, one no tongue will be wet and put on. Kaiba Nia Kobeba. I can only say that I got better. I don't come. The man I have when you're running around them more. Ayo kuru kane me Papa nya madu wa joji ne jegare ni sino karo yama Nde madu wa hako na kpagari chiche no karo hama Yenyi nuwa me wanyo zuru kene nuwa no wegi botar ute Wanyo zikwa nuwa ya zuru ye Ya wele kete kute miri Ojiri kumi watoji Okwa no bataji ebo yana Aye kweru nuwa ya zuru ye Oka suso ne sukwe hunde bagi majana kikwe kwe Tuma na iya na bo nye nande no wabugi ya na bibi ye Amadu wa joji ye Amadu wa joji ye Amadu wa joji mo Wanye poto buru keje gariwa Amadu wa joji
ye Yeke name chief panu suwa kwa mwizuzu Di polika Ochendu zogo ni hieme Onyinyomu zogo Chairman Pola Mike Investments Limited Director Polyjack Interbiz Nigeria Limited Mbamu izata kuraja Oke mwanya mwanya Yeni
mudumba gopo taso wano nuzi Mangu nuko sedere ndaso Iju wade kangugu Wanye poto boro kiye na bayeriwe
Chief Felix Obuka ago Ezo jinka ina yeme wano fatokwa Director Fenog Maritime Services Nigeria Limited Mbobu gado na higi Oye kuka ane menu
Jeno no wadro batari ego yibo nenu wa miye na kwa hoko wabunga Ibe ndozo na muta mama ye jige geja zono ehona
Onere buchi koko mkwa oka koko no Oka tuwe ninoka Mike mba aria aria Wozu ome buruburu Director Chico Conquan Sons Nigeria Limited Arusuburu Gomwanzu Moko kuna yeke nege
Yenye miye zuru nuzo munde nono wabunde kama nande kamuma Amadu wa joji ye oko koko hobya no nene moka njena ba
Yeburu mekwa batana ambasada kunaza Kake ne mwana yezo na konsida Mwama zipito forma Okuwe hiyo mekane anarondi zogo Okwa ronzo neba Okwe vi buruburu na mungu odofi King Ambassador P Investments Nigeria Limited Lezu Mokorobia
Onye makodi biye Onye makodi biye Mijie no wa onye makodi biye Ako sime Onye makodi biye Onye makodi biye Nijie no wa onye makodi biye Agangwa buyi siya chuku yenko wako garanya siya tuya Maka inero na nyanuwa Anaga macho uogori onye kejirova Ogaranya eje gombande nonuwa Nonage kwendo meru nonye kia Onye makodi beye umenuwa Onye makodi beye
Onye makodi beye
Aye buru kane me
Ye buru me wabacha Nobile chief Francis Aladin Ike Kanke ne mwemani aji hachio mwye Hai chief Doctor, Aladin Ike kisi lozu oba JP Awungwe chetena yori ya hukwete obuwe vi obuwe keroha okaranyete humba kabo onaro ndi zogo executive director AEK and Sons Limited makers of Dr. Aladdin's 7 kings herbal mixture obuka tibiye obuka tambwe jebo ti arobara aruoko na ahumbu the 7 doctors in a home obu wanine Omezirimba buluburu Boko mayete negi Woko koko koko Omezirimba ndibo nine Woko koko koko Onegwa bolya jano lukwembe kweja pomboko nuno Owa biche kwite ni jeno wa onyamba nuno jeno belwe Owa biche kwite Agwengwa iwo kama Ekere mu obi tiger so agurisi mbobo agurisi abareke Woke sirike ne meye sirike ni besore na gozi Kana tijere mbo nyanya nume no wa kwa juja ye na to Ano chiri mbo nyanya ume no wa kwa juja ye na to Anu ninya na bano ya kwanke pota dona chowuya Tumo kuko na beninde nonu woko simanya doko yanko Nankapi muruze we muwangwa anu mwa ya weto gonogo Ane kunka ne kunka pije kwa bidi sisiwe Mbo gini jiri muwangwa mwa gini weburu sam Nge nonu wakuwe nobodo sina mwa ginya maka Woke na mwanyi tiwe no boba sina mwa kapia degema Kapia wero no majete we tite komari yo jeme We titane tite yene no wawe mewe roge ni anyantazi Ogini mene no no bodo kwa sina gini eme kwa kwa Ogini mena na osikwa no gini abaria ya Ogini turo nambu no bodo kwa sina gini anaoya Ogini abatu no wane moche kwa no gini achakwi ya bia Oje fene nuwe, ogini oje fene nuwe Tomu nkita na chwengwe na ndebaji kwa nkita ni wengwe Agwa na tumbe na nonu ya ni Omegi ojeme, onye deja baburi biye Oje fene nuwe, Chief Mike Ichie, the Mickey Jagger Monday the number one of the one state Ezo Mouth Omo Gwaneda Director, Paul and Mike Investments Limited Lagos, Nigeria Oye jina kaya to fofo na de na fofo buguru o oko sime mazike chukano doduko faro ndizogo okanya chipo doro nkembo director ozo motors nigeria limited aba oko gone bunu Yeke na mazo Chris Onye kwe Ono uwa unike Ike nga ndo yi Onye di namba naro ndi zogo Kalepto Eka Mex Global Concepts Limited USA Mbubo nye kwe jiri nye chiozo Ibangidi ibangidi ngi Noru kwe mbwe kwe jeme teste nonola Kwa muka jeme mwe kore obi Nungu ibanso na pote nde sirike Ibangidi ibangidi ngi Noru kwe mbwe kwe jeme teste nonola Ome la muma neburu ndi zogo Nye bukwe nuzi meta godo nora Olu gombe kwa jemete Ase buko na bandi wako robyo Kwa semanya do kwa ya komara Ibangidi ibangidi ngi Olu gombe kwa jemete Nenu na chokwa na gacho nye kaya Koko bambo beti gabando nye kayike Ibangidi ibangidi ngi Olu gombe kwa jemete nde nonora Agwango iwo koma Sipu nye eke butuo Kabaya bazo ya zo Mwake kwa nani zogini yeme kande kumakia Ot namba mbana kwa rakwa Yeburu mewu abangote Bankene chief Steve Ago Steve ifanyi chukwe ago JP Agune chemba kemu nobi na goza rankano Anwa na bwebo na teni Obubu njira ago fenugu state Okuna boza landibo na USA Woke mwangu neti yongwe Ehe Dr. High Chief Samuel Akujo Yamadi Ozi Bondo Buruburu Onatari Muo Zunaka Ana Gwa Nere Chukudu Merobu Director Umunze Hospitals Clinics and Maternity The Temple of Healing Mugwi Umunze Akaraka Ndimo Odumwa Imema Woke Sirike Ayeke Negi Yedigumma Dekwara Chigumma
Nana Kumbana, who was a magnitude of Mahuni Timo,
Yakan Timsa, Rafano Kekaro, Okota, 22nd, Nanukuno Mori, Isaki Yonibu,
Yakan Tim, Tukuja Kuanalo, Akuya Kanaro Nizogo, Uzuna Bebe, Omi Yuak Matos of Wama today, Ojaka Zokunami, let's do Kundem Duku, Anu Kenya Vigenansa, Director. Lekus Oil Nigeria Limited, Repre Oil and Gas Company Limited, Akwanta Petroleum Limited, the Indisputable Oil Governor, the Gwanya Meme, that's the Nebbi Boys are here Kenegi. Uma Kalabas and Siku Chapan, Tikaba, Abazo Yazo, and now no man, Yakumwa.
Mazze, we go away, said Yoha. For 1 minute, I walk ago. Oya Kwanese, Oguadia. What can you do with the money? Money to be in Chief Ben Hassel. What you want to do? There's no one who can do it. What do you want to do? Director of Benocris Nigeria Limited. Dila, Kono in Nigeria PLC. Abba?
I'm going to go to the desert. His Royal Majesty. This is a KN Canon. JP. KSC. Commissioner of Oath. He cannot raise it. I want to hear me, Zogo. Bobakan is the question. Omeba Meronisi, Chairman, is that the North Council of Traditional Rulers? Okamariana Kemu Gacha, Ayakanagan. His Royal Highness has the Barrister Michael Chukwu Dinwosu, Barrister at Law. This is Gachananda Keme. I wouldn't have worked with me, Director Timon Hotel Resource Nigeria Limited. Oyakurkane, man. Abagotem, His Royal Highness. This is Opia Hokeke, JP. Yes, I'm not good. Come on, room with the autonomous community. Yes, what you wear. But you get Baman that would have worked in the game. Why you could have done a menu? I'm not going to put that judge him. His Royal Highness, that's a matter. Oh, he's the bureau. Of Parosa Kwanta. Of Parosa, Nibu Nabuja. Yes, the Hangulme, and that's Mati Yeme, autonomous community. Of course, remember, Muno Jack in Europe, come back at an oil quarry. Kumo Korea. Ask me, Jan, see, Garia.
Limited, Otumba Lagos, Great Emaco Group of Companies. Onyama Felice Emeka Mmadu. Enyi kwa mwa nizu wa kumbuse, iyo wole jetemba.
Unacharu kwa poko kujeba, izago na iye mene kwe onyo kechati yoko nunacharu kwa poko kukuno kamweta ho.
Unacharu kwa poko
kujeba, izago na iye mene kwe onyo kechati yoko nunacharu kwa poko. Junior Police Officer, Nigerian Police Force, Madagre Division.
Chajemba na sena loro yanya.
Mwati mwabu.
Iju wana tukante.
Iju wana tukante. Mwati lemeri yoti mbodombo.
Iju wana tukante.
Iju wana tukante. Abia State.
Ajonye noro noro yanyo 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 yanyo
Tanzania.
I'm not going to be able to do that.
Mama zo kuchu kwa ba Okwila mama zo Aru so di mbodu wano kibula Director Okwila Inter Agency Limited Kota Market Abacham Adama zi ezimutu Adaki ibi elandi mbo kizogo Doki ada Womezirin na yoju wini ya mwani Senior Judge Nabuja High Court Chief Executive Officer Bellagio Hotels and Towers Limited Abuja Aleje Zemba
Amanda Nezenova, Umake Mugoja, eh,
Fabian, I am a fire, and I say, no, 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 Amanda neze noa mboba ke mugoja onyama izogo na yeme paye na tege na minudo zite ndodo gando duwe nando gando yombo mera yada yiniu pita sonde mwona Amanda neze onyama Amanda neze noa Amanda neze Amanda neze pita sonde mwona nanudo Amanda neze noa osiseji maroya mwoma izogo na yeme
Never, 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 never
one ma pani bi ni gakri ni mo ni bi amu chuzo nanjo umo gara bi zogo na ye me gonya mami aje mongo ayi le meri ma mo hu le meri aye omu le ma ye tete bere onya ma jo predike akwa aburo ka ni zogo ni ye me gonye obo yi zura na na mami aje bere be ana me bero wa ma pa ana me ti le ti ana me bene pe o. We're gonna talk about what we're gonna do.